Yeah. Okay. Ne khala re bone da ding wa ba. Maria nonya. Re tla itsolve la bona go thata bo. Ana next. E Black Force. Chef,
e tla batla re best. E tla batla re pegele re tla tsetse di emere tsa rona re test. E tla batla re kemele re tshebele malekere a rona re invest. Ntle le hore re ba emele ba sebehela hore ba re bontshe interest. Suga, e tla batla re best.
Yeah,
e tla batla re pegele, cause half of the niggas here ke di kelem. How city blale bona ba kholele go ikepela le bitla ha ntso kopa ba go shebe. I treat the industry like in my 11. You gonna give me, you gonna give me. Ne le tlhole ga go mpatala hantse ke charger 750. No ke batla dikete, promoters wanna diss me. But after the show ke bone ba bang kopang lifty. Isn't that funny? Ha re di mata sani, give me that money. Thinking re di thaka is literally blasphemy. I'm from the 05, nigga ask for me. Unless I saw la libona se shopa like the Black Force Mafia. Independent and just as popular. Taba yaure hare fakey makes it hard for y'all. Taking over Bloom City, it's just not enough.
Etla batari best. Etla batari pegele rita tete di emere ta ona retest. Etla batari kemele rite bele malekere a ona reinvest. Ntele hore re ba emele ba sebehela hore ba re bontshe interest. Suga, etla batari best. Etla batari
isolate them chan. Etla batla reach afe kale ka bo gap start. Etla batla etla batla cool chow. Etla batla big money rebete matakat. Etla batla etla batla rita. E batla di kok so papa me ripa. Etla batla etla batla rebala. Re sinye tata tata gore hela ba ipa. Na are you fucking with the force or kanjan? Tekisa ka meno a kapele like a bunny. Do like e khalemela but vele hale tali. Boy this shit is not a hobby body la me. This shit is gonna give me, it's gonna give me. Your favorite rapper kinda silly if he wants to diss me. Nobody can do it like the Black Force Mafia. You can give us keys to the fucking city.
Etla batari best. Etla batari pegele rita tete di emere tsa rona retest. Etla batari kemele ritebele malekere a rona reinvest. Ntle le hore re ba emele ba sebehela hore ba re bontshe interest. Suga, etla batari best. Etla batari best.